Hey, yo, Negro.
What's up?
What's up?
You know, I can make this shit happen and nobody can stop until we make it real.
True that.
Huh?
Mapenzi bila hela, siku hizi hayapatikani. Na hela bila mapenzi, hela ya kazi gani? Madaraka TRA, mapato ngepata mimi na Isaka pay. Ili kimziki ni baki mimi. Shoga siyo nei, kiobama ushoga ni pesa. Masogange shuka bei, bele nine ni akatesa. Kwa idi si kwa mini, lata yale mesha pita. Leo gangsta mimi, hata Gaddafi mesha pita. Kuna gangsta lama gangsta kama gangsta negro. Dani ya Tanzania, osas na baki ntepigia negro. Wasidhani pia ntakufa kwa VVU. Naziba nyufa, hey mziki, I love you. Sema 911 danger, wamesha yonja. Hii ni habari kama Roma. Niteni ninja, mdogo wawe usi. Ila panchi zimeiva, kiongelea mapenzi MC. Do yenyewe bongo flavor.
Poo poo pow, hii ni rapu ya misingi. Poo poo pow, mina rapu ile kibingi. Poo poo pow,
mpiga nyeto sabuni zinapanda bei. Tafuta ghetto, weka demu mzuli kama nei. Kidoti dhaabu mpaka magei. Wanaweka fake doti kwenye sula. Wadate mapedeshe. Mageshi ze loyo, yendo langu jibu. Kwa Chris ni kama moyo na momifu taratibu. Babu wakitando sababu ya kukimbia. Mina buu makitaka mapasi za Di Maria. Rego drug dealer domest mwitha Afrika. Mna aribu yetu future mapema tuna athirika. Ziki ndo mtiti rahisi ajedhibiti. Ndo mana thabiti bongo kama Bible na msikiti. Sitakiubishi kama Nikki. Ila flow zangu tamu yapo old fashion kama Biki. Hawelewi rafiki kama Bush ni Masai. Mjini rafiki demu nge kwa peso ngezi rai.
Poo poo pow, hii ni rapu ya misingi. Poo poo pow, mina rapu ile kidingi. Poo poo pow, ninapo rap sema poo poo pow, mina saka tu shilingi.
Dunia ina sambo vya uhuru inayobudiwa. Bovu na saulisha kova ni moko wanapitiwa. Sio kifo ni dhambi mbele ya mema. Na hapa lipo Agustino so yule mrema. Dakika sifuri jua kifo kina kutimba. Hii dunia sio nzuri, maneno ni yale mjomba.
Sitaki yo mina make mwenyewe. Cause I'm the beat maker, let me blow beat upagawe. Mfupi mwala sulandaza kama muba. Mina ngara kwenye fame, sio fala kwa mazoba. Bitch kambari, mina utam zaidi ya sari. Nikikupa rather to msabu wena wako wambari. Misi chaketari.
Pupupao, hii ni rapu ya misingi. Pupupao, mina rapu ile kihingi. Pupupao, ninapo rap sema pupupao, mina saka tu shiringi.
Yeah, you know what, Shacks?
What's up, Negro? What's up,
Negro? Yeah, saki bato cause a risk with my gadi. Sitabake kuwa mseto kwa president is na moon. Yeah, peace and love, it's Moro Town, baby. Yo, my boy Wizard Man, thanks a lot. Much respect, bro Maro. Let's sit up. Yeah, chill out.